madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa soo gebagabeeyey booqasho 3 maalmood qaadatay uu ku tegay mid ka mid a dalalka yurub xilli colaad ee ka socota ukrainka dib duulaankii ruushka intuusan kasoo laabanayn dalka usoo laabanayn dalka maraykanka ayaa biden waxa uu khudbad ka jeediyey dalka poland oo daris la ah ukrain warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo dirtay wariyaha v o eda anita kabowl waxaase soo koobaysa falastiin axmed iimaan
madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa shalay uga dhawaaqay poland in difaaca reer galbeedka ee ukrain ee ka dhankaa faragelinta ruushka uu muhiim u yahay difaaca dimuquraadiyadda dunida guud ahaan iyo jiilka soo socdaba. Tijaabadan xilligan waa mid mar walba ah, ayuu yidhi madaxweyne Biden oo hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyey qasriga boqortooyada Warsaw, kaasoo lagu burburiyey dagaalkii labaad ee dunida kadibna burburkeedii dib loogu dhisay sanadadii 1970-aadkii iyo 80-aadkii. Biden ayaa sheegay in dagaalka ruushka ee Ukraine uu ku qaaday in uu tusaale u yahay doonista ugu faca weyn ee bini'aadamka ee loo adeegsado ciidamo arxan daran iyo warar been abuur ah si loo qanciyo baahi daran oo loo qabo awood maroorsi iyo xukun. Isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi madaxweyne Biden,
don't even think about moving on one single inch of NATO territory.
Ha ku fikirin intaa ko ay NATO leedahay aad ku soo tallaabsato. Waxa waajib ahi uu inaga saaran yahay sida uu dhigayo qodobka 5aad in aanu difaacno taako walba oo ka mid a dhulka NATO.
Madaxweyne Biden ayaa intaasii raaciyey, wax kale ma ahan ee waa dagaal toosa oo lala gelayo sharci ku salaysan kala dambeyn caalami ah oo dunida laga hirgeliyey tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Sidoo kale waxa uu xusay Biden sida uu ruushku marna aan ugu guulaysan doonin dagaalka Ukraine.
Ukraine will never be a victory for Russia. For free people refused to live in a world of
Ukraine marra guul uma noqon doonto ruushka. Dadka xorta ah ee reer Ukraine waa ay diideen in ay ku noolaadaan duni mugdi ah oo aan rajo lahayn. Waxaanu lahaan doonaa mustaqbalkaas ka duwan oo sax ah. Dimuqraadiyadda iyo xorriyadduna ay saldhig u tahay nolol iyo rajo, bini'aadannimo iyo sharaf, xorriyad iyo wax walba oo suuragal ahina ay ka jiraan.
Ku dhawaad 3,000 oo qof oo ay ku jiraan qaxooti reer Ukraine ah ayaa isugu soo baxay bannaanka qasrigan si ay u daawadaan khudbadda Biden oo toos loo tebinayey. Waa in aynu hadda go'aansanaa, ayuu yidhi madaxweyne Biden, in aynu dagaalkan muddo dheer ku jirayno. Isagoo intaasii raaciyey,
for God's sake, this man cannot remain.
Amar alle, ninkani ma sii joogi karo xukunka.
Dhinaca kalena, galbeedka dalka Ukraine, gobolka Lviv ayaa waxaa shalay ku dhaawacmay 5 qof. Gobernarka gobolkaasi Maxim Tasakiski ayaa sheegay in labadan gantaal uu midkood ku dhacay goob shidaalka lagu kaydiyo, halka kan kalena uu ku dhacay warshad militarigu leeyahay. Wakaaladda wararka ee FBI ayaa soo warinaysa in nin lagu xiray mid ka mid a goobahan ay gantaaladu ku soo dhaceen, iyadoo looga shakiyey inuu basaas u yahay ruushka.